yote ndo maroho. Kama ni dili tazicheze badaye. Kwanza rudi home washangae. Rudi home baby ili wapagawe. Nicheze nawe kuchi kuchi hotaye. Nakusubiri baby. Nakungojea mchumba. Nakusubiri akungoja. Mchumba usinizuke. Nakusubiri baby. Nakungojea mchumba. Suri nambia kwamba waje. Mandogi wangu akungoja. Suri nambia kwamba waje. Mandogi wangu akungoja. Ajaku toko mkutaka miaka imepita. Sijakuona wangu maida. Nambali huko liko mina mashaka. Nako sana kabisa.
Nako mawaja. Niambie baby. Kamo tamkosa. Minijue baby. Yanga mana sina jinsi.
I love you girl. I love you surely. Every day.
Yanga mana sina jinsi.
I love you girl. I love you surely. Every day.
Subi nambia.
Give one.